Mini Geta boy, ila sana true, sio tomboy, I'm a mature ya you, Shaban is my name, you know what I'm saying, na kwenye hit game, nita shape my brain, bond safa mpaka, piki kipawa na kuza minu hapa hapa, mdawa soa kuja mtaji chapa rapa, mwanaya mchuzoni tuyo kidata shanapa, niko mfaele kikubwa uswazi ndo home, watoto menyo manati, salam.com kwa mitaa ya kati. Misheli maili moje Nyerere Rodi Balenge Ihaya Buyaga Tamkaret Kagera na Mkwani Ni Team Rev Sofia Town Tara Rodi Rwenge Yenarotaya Nyama Rembo Pia na Bomani Mabasabi Mbugani Nyankumbu Msufini Katoma Nyanza Kalangalala Nenda Ansecho Kisesa Shila Bela Katundu Lukirini Kumina Nune Songa Mbele Matole na Kwingineko Mitao Naipanga Hapa Unifichi Katu Ninkamanya Kakabanga Keita Bantu, wananiuliza wapi ho, 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 wakati mi, ni, wa, ha, 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 wa hapa hapa, wa ha, 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 wa hapa hapa, wa hapa hapa, wa hapa hapa, wa hapa hapa, wananiuliza wapi ho, 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 wakati mi, ni, wa, Wahaba haba wahaba haba wahaba haba wahaba haba wahaba haba Kisesa is my hood yani kitra changu tankuta nimekuu nana saba yangu sometimes nime chill nikiwaza yangu mbali na my street tankuta na wanangu tukibonga juu ya maisha na ujana mipango shazi vipi tutasonga na ile taifa la pombe na hapa kazi mixa kumiza kichwa na duza wangu be white ili hip beef kisha kwa magangsta na halaiki basi leta support tuwe kwa maombi ya madua ili drove across kuzifikia wodi tu waminiwa ha 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 wa hapa hapa haki mungu wata ha ha mamba kikasha na pado mean to die hadi nime focus mbali nime umini hii hadi mwisho wa safari huku pia nikifika ntasema kwetu mbali nomi uje mawa kukunjika wakati watu ndo mali wananiuliza wapi ho 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 wakati mi ni wa ha 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 wa hapa hapa wa ha 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 wa hapa hapa wa hapa hapa wa hapa hapa wa hapa hapa wananiuliza wapi ho 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 wakati mi ni wa ha 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 wa hapa hapa wa ha 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 wa hapa hapa wa hapa hapa wa hapa hapa wa hapa